ensi wande tujiri mubulungi tujagala kubanga nungi na ye bitunyike mitima bingi ebilete biwundu ku mitima bingi mwesalawo ekwanika mu lwatu ne bavu banno ne bagamba oli mwavu n'otegana obeko bulungi bw'omala n'obiwummula nga tewali ssuubi tewali akeera ku makya n'ayita obwavu tijangu eno nze nkoye obugagga tewali akeera ku nkya n'ayita ebizibu timujeeno koyo kuba obulungi olabirawo ng'ensi gy'olimu ya bizibu kati mu bire ebyo koola Yesu. Nakoola Mukama yampulira naite erinnya lye nga nnuma yawulira teseza Mukama yabangayo naleta ebyama byabwe nabyanjuluza mu maaso gange baswala yiga okukoola Yesu yampulira tekyeganika ekyo namuyita yawulira namukoola nga tewali ayamba bwe babanjayiko okukoola akaba siriko okoole bobangolina sirimu muyite wakyaliwo okuwona bangi bawonye ate tasosola naawe muyite nze yampulira ne mu bwavu bwomuyita awulira ali mukomera koowoola Yesu bangi be basibanga temulina musango mumuyite ye mulamuzi oyo nange namuyita ng'obwavu bunzita
Mukama, wolo yampulira.